bata bana babo bajisima pune shaba novenda mumazila balo lyonse mwami mbagulila linono basiga kuchigombelo omwami goba umbuleya bajiwe kunjogeya kambo bali munganda yango nanga bamama mamo bakala mumanda lyonse mbagumwa banyina ilwangulungo kambo bapona mbuli basike chobonena tobasiga munganda yago tata lino goba umbuliya bana babo balyogeya ba kumana kubasobanya bayangu bagaba miya bagenda bamasila imwana bamasila malwaziga mapenga lino otutanse twambo batulanga mwami wangu balalila lino goba umbuliya bana bago bajogeya ba munyiga muno tata bana bago bajisima kune shaba novenda mumazila balo lyonse mwami mbagulila lindono basiga kuchigombelo omwami goba umbuliya bajiwe kunjogeya kambo bali munganda yago munyiga muno tata bana bago bajisima kune shaba novenda mumazila balo lyonse mwami mbagulila linono basiga kuchigombelo omwami goba umbuliya bajiwe kunjogeya kambo bali munganda yago lino ndaleta bana bamujala omwami ndati kulindwe nanga kupona kobapona balo lyonse mbakutundululwa ilubono lwabayali banyangwa chikolo balishe kwagunka balo lyonse mwami wangu mbagulilaba yasika mainza bajangu mbebali kumbele kubelega mbele chindi chakutebula chasika kunyina chobahulilwa mwaka mwaka balo mbakwenda isani yako sumini na sizoni yabo aisike abalo bakakumani munyika chimwe chindi balaye yakuweza ntambo mwami akulisina kambo babona mbuli kuti kunyina chobakalila munyika lino ndakulomba omwami bana bawo baumbuliye aba kobapa kujogeya kambo bapengana muno munyika mwami
munyika muno tata bana bago bachisima kunde shaba novenda mumazila balo lyonse mwami mbagulila lindono basiga kuchigombelo omwami gobaumbuliya bajiwe kunjogeya kambo bali munganda yago munyika muno tata bana bago bachisima kunde shaba novenda mumazila balo lyonse mwami mbagulila linono basiga kuchigombelo omwami gobaumbuliya bajiwe kunjogeya kambo bali munganda yago
sheni kunyina chibelega sizoni yabo aisike abalo bakakomane munyika ibajangu bakakotoka indipele mwana mwamitalibonye bakasola kunkakoibadela isiyene kunyina chakabelega pele nomona masiku balota mwami banyosha imwana ani bakakwatwa kumalumba ngabalesha kuti babeya mwana linokobangulula kumandaimona abapeya munyika kambo balo kunyina mwaka mwenzi wikiki ndaka kunyina kuchiswa chake mba omwami jehova we kobapa kujogeya kambo bapengana muno munyika mwami
munyika muno tata bana bago bachisima kunde shaba novenda muma masila bano ryonse mwami mbagulila Lindo no masika uche kumbero mwami goba umbulia Bajiwe mgyoge ya kambo bali munganda yago Munika muno tata bana bago bajisi mapure shaba Novenda mumasila bano ryonse mwami mbagulila Lindo no masika uche kumbero mwami goba umbulia Bajiwe mgyoge ya kambo bali munganda yago
AdventMusicClass.com.